Kataka mukungane, tumanye tirie wafe. Abataka mukungane, ugande tugenda ko. Bwetunada mwebio, ngate tulina na yamba. Okujeko Uganda, tujifue mungombe. Tufungize tusakanye, ebya Buganda byebya fe. Abo kabalekane, situfaye nsonga. Awatali kusaga, Obwakabaka buzaye. Mbwe tunada mu kulota, Buganda tugendako. Fereka tusakanye, Obuganda bwatta. Fereka tusakanye, Kabaka jali. Abo kabalekane,
Sakanye.